waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Nidaamka deyn soo celinta centerlink ayaa dhaliyey in in ka badan 200,000 oo qof loo diro waraaqo looga codsanayo inay soo caddeeyaan arrimo la xiriira lacago deyna oo la sheegay in lagu leeyahay. Kumanaan qof oo qoraaladan deynta loo diray ayaa mar dambe deymahaasi laga yareeyey ama gebi ahaanba laga noqday. Su'aasha uu doonayo in looga jawaabo dhageysi ka dhacay aqalka sanadka, Senator Mary White oo Labour-ka ka tirsan ayaa waxay ahayd imise qof oo waraaqahan loo diray ayaa bixiyey deymo aan awalba lagu lahayn.
This system should be put on hold immediately. There, it is fundamentally flawed. It is hurting people all around the country. We're still seeing something.
Nidaamkan waa in si degdeg loo hakiyo. Waa mid aasaasiyanba khaldan. Dad waddanko dhan ku sugan ayuu dhaawacayaa. Weli waxaan aragnaa ku dhawaad 200,000 oo qof oo Australiana oo waraaqo loo diro asbuuc walba. Senatarada ayaa su'aalo kulkulul weydiiyey saraakiisha ka tirsan wasaaradda adeegga bulshada. Su'aalahaas oo ku saabsanaa nidaamkan oo aad loogu dhaliilay inuu si khalad ah dad badan ugu diray waraaqo inay deymo qabaan loogu sheegayo. Kombiyuutarada Centerlink ayaa macluumaadka la qaybsada xafiiska canshuuraha ee ATO, iyadoo kombiyuutarada Centerlinkugu ay si otomaatiga u soo sheegaan ama u arki karaan qarashka qofka soo galay. Haddii markaasi labada macluumaad ee ay kala hayaan xafiiska canshuuraha iyo Centerlinkugu ay iskhilaafaana, si otomaatiga ayay kombiyuutaradu markaasi qofka warqad ugu diraan iyadoo la leeyahay soo sharax arintaas ama lacagta loogu leeyahay iska. Wasaaradda ayaa sheegtay in ku dhawaad 200,000 dadka waraaqaha loo diray in ugu dambeyntii aysan wax deynaba bixin oo aan waxbaba lagu yeelan, taasoo macnaheedu yahay in markii horeba si qalada waraaqaha loogu diray. Kumanaan kale oo waraaqo deymaha loo diray ayaa markii dambe deymihii laga dhimay amaba dhammaan laga badaayey gebi ahaanba kadib markay soo bandhigeen cadeymo muujinaya inaysan deymahaasba qabin. Catherine Campbell oo ah xogeyaha wasaaradda adeegga bulshada ayaa qiratay in nidaamkan uu u baahan yahay in wax laga bedelo, laakiin waxay taageertay in barnaamijku sidiisa u sii socon doono.
The view of the department is that there are a number of refinements that needed to be made. Those refinements are being made.
Aragtida wasaaradu waa in loo baahan yahay in wax xoogaa laga hagaajiyo. Waana wadnaa hagaajintaas nidaamkuse sidiisa ayuu u sii socon doonaa. Miss Campbell ayaa sheegtay in hagaajinta barnaamijkan ay ka mid tahay in dadka waraaqaha loo dirayo la siiyo 28 casho oo ay kaga soo jawaabaan halka ay hore uga ahayd 21 maalmood. Centerlink ayaa sidoo kale hakinaysa howlaha deyma soo celinta inta dooda arintan ku saabsan dib u eegid lagu sameynayo. Laakiin urur shaqaaleedka matala shaqaalaha Centerlinkiga ayaan ku qancin sida wax u socdaan. Nadine Flood oo u hadashay ururka ayaa sheegtay in shaqaalaha Centerlinkiga ay la kulmaan ay uga timaada dadka macaamiisha Centerlinkiga ah oo markaasi dhibaato dhaqaale ay soo wajahday.
It is not an exaggeration to say that the Department of Human Services is an agency in crisis, and it's not something
ma ahaynaanu buunbuuninayno haddaanu dhahano wasaaradda adeegga bulshada waa hay-ad qalalaaso ku jirta. Mana aha wax aan si sahlan isaga leeyahay arrintaasi.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.